bomba gati to some brother.
Guess who?
Put your bomba gati for me.
The great Pusha.
Exclusive from
ZombieMelodies.com. The new face of
LSK.
They
are loony.
Yeah.
UFC. I never tested you, my pill. I got a man of a booster. Who's the next star? So the full of booster. I need gas for you. In any Baba Pusha. Who's the white? Who is the full of Pusha Pusha?
I'm not going to say that you're in the Wapa Bondi. Pano pana paka cha feki chikondi. Gasini di gaza bete ya kupondi. Low kindi ni mwana chiboli ya na lifestyle wili shocking.
Sama farasi ya si snitch. Safa nika pano snitch. Sasi watuwa santi ambo snitch.
Kaleza chabe sama fala jesi snitch. Safa nika pano snitch. Sazibo sunga nkama snitch. Yeah, ni wao yo snitch. Yeah, isemeno tima langiza che toothbrush. Mulibe benefit mukunkala ku guys is true plus. Wene wana paka ni majudas. You can't fit in my shoes oro ni kuuze shoe size. Gasuma timbelela majebi high five. A real jibe ni kalifa high five. Raro diet skali na wa guy guy. Wao yo we don't connect pano palipe wifi. Apa masnitch tiambo wavalika jeste. Tika ziziwa namba ye ate ya let's play. Timu sabule o timu sunge pa crew. Mundu wango chinja chinja haro woe ndiwe ben 10. Mundu waka mwakatari simu nzatu mistake ni mazeto ukaipanga katiatu. Wakufa kapa machine kukwatu. No using aukamba kwa azimu shapu.
Pusha.
I never tested you my pill. I got a man of a booster. Kaku huza lifestyle yanga. So the full of funsa. Ani class my yo. Hina ni baba pa Pusha. Kufuza white uliku. Defunza future Pusha.
Anakuri sava jizemu yo enze wapa bondi.
Mano
bana paka cha feki chikondi. Gasini di gaza peta kupondi. Low kindi ni mwana chiboli ya na lifestyle wili shocking.
Sama farasi ya si snitch. Safa nika pano snitch. Sasi watu wa santi ambo snitch.
Kaleza chape sama fala jesi snitch. Safa nika pano snitch. Sazibo sunga nkama snitch. Yeah, ni wao yo snitch.
Kuna timo ya mwaya mwaya gazi. Weki reki ooti kuina noma simati poti. Kipenti reti prati fwiti piti. Weloti ya azafa ya gazi. Kuzipareke lela kuno. Kusi wana zimide. Habibi lela kumbo.
Sige mabi marufa.
Asake lela nsobo. Pute shati na yo esho. Kimo na shimuri ya mpote tentos. Songu pande hapo. Kogula wakukonde. Funga kinwa shut up. Serenga wakukonde. You a snitch nigga stand up. Tine fubu nironde. Kwanya mpote back up. Serenge sawayonde. Swapa ni kupo. Watukana, siku watukana, siku wasunkanya. Nangati nakungana, musimu nakukana, mudrimu tunapungana. Sebe sinoma na shie, tiseme tinalubana. Ceremony pasu, hey shoki. I never tested you my pill, I got a man of a booster. Kaku huza lifestyle yanga, so the full of funsa. Ani class my yo, hina ni baba pa Pusha. Kufuza white, uliku, defunza future Pusha.
Anaguri sava jizemu yo enze wapa bondi. Pano pana paka cha feki chikondi. Kasini di gaza beta kupondi. Low kindi ni mwana chivoli ya na lifestyle wili shoki.
Sama farasi ya si snitch. Safa nika pano snitch. Sasi watu wa santi ambo snitch.
Kaleza chape sama fala jesi snitch. Safa nika pano snitch. Sazi wa sunga nkama snitch. Ni wao yo snitch.
Bashpo
Young 7 Puchi.
Pia waka bashti.
Selemani Paji.
Bashputu shosti.
Boso Nkalala.
Don Po.
Na wapeligo.
Bario. Katupa parusaka.
Kwa pastos mapomezo.
T4.
Washikaka.
T21. Ebereza, posi musungu, lejani pa mwela. Timfufusan, hewa baba moji mwela. Kudega veneta, usti derete. Ti, piringo, washi mapano. Era kandieke, kun, kutia chipanji. Zidane, wash special shan. Alabolo vyuja mu, prizi wins. NBA, tangapol, J-Fox, asamo. Wash tan, era azao, wash momuse. Wash morini, no moriti. Era chochi, geta wuke.